Na mbona unanga stress?
Najua Bwana atatenda, najua Bwana atatenda.